If you are not truly spiritual,
kama wewe hauko kiroho sawa sawa,
every forbidden things will look beautiful to you. Every forbidden things.
Yeah, yeah, yeah. Kama wewe si wa kiroho, vitu vyote vilivyokatazwa na Mungu kwako utaviona ni vizuri.
Am I right?
Ni kweli? Eh? Bona ni kweli?
But if you are truly spiritual,
kama wewe ni wa kiroho sawa sawa,
you will find beauty only in your wife.
Utaona uzuri wote kwa wanaume ndani ya mke wako tu. Utaona hakuna mwanamke mwingine duniani ila ni huyo.
If you are truly spiritual,
kama wewe ni wa kiroho sawa sawa,
you will find only one man handsome in the world, and that will be your husband.
Na wewe mwanamke uliyeolewa, macho yako yataona mwanaume mzuri tu hapa duniani ni yule aliyekuoa, hata kama na macho ya wapi.
The world deceives you by showing the best beautiful things before your eyes.
Ulimwengu mara zote umekudanganya kwa kukuonyesha mambo mazuri katika macho yako.
And the woman saw it was beautiful for her eyes, and it was desirable, it was good for food and desirable to become wise.
Na yule mwanamke akaona ule mti wapendeza kwa macho, ni mti wa kutamanika kwa maarifa, tena unafaa kwa chakula.
Lust of the flesh.
Tamaa za mwili.
It is not the body. Yes. It is the sinful nature.
Sio huu mwili unaoona, lakini ni ile asili ya dhambi iliyo ndani yako.
Don't think that flesh is your body. No.
Usifikiri kwamba tamaa za mwili hapa zina maana ya huu mwili wako, hiyo ngozi.
It is body, it is not flesh.
Ni mwili, is body.
It is body. Uh-huh. This is body.
Huu ni mwili.
But flesh is our sinful nature.
Sasa, we have a problem in Swahili. Body and flesh.
Yeah,
we have
word.
One word.
Yeah.
Mwili. Sasa, nisikilize. Tunatatizo. Kiswahili, Kiingereza tunamaneno mawili. Body, mwili. Flesh, ile asiri ya dhambi. Kwa hiyo, hili andiko kimsingi, tamaza mwili. Yani, haliongelei mwili huu, nyama yako hiyo. Linaongelea ni tamaa za mtu wa asiri. Yani yule mtu wa asiri aliye ndani yako, ile dhambi inayokaa ndani ya mwanadamu.
Hallelujah.
Hallelujah.
The Bible clearly differentiate between flesh and spirit.
Sasa na Biblia inatoa tofauti kati ya mwili na roho.
And even in John chapter 3 verse 5 and 6 we see what is flesh is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit.
Na katika Yohana 3:5-6 injili inasema ya kwamba kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili.
At the time of our birth we receive the nature, Adamic nature, and that is the flesh.
Na wakati tunapozaliwa huwa tunapokea asiri ya mwanadamu, yani asiri ya Adamu wa kwanza, na hiyo ndio tunaita asiri ya mwili, asiri ya Adamu.
But at the time of our new birth we received the spirit, that is the spiritual nature.
Lakini tunapookoka, tunapozaliwa mara ya pili, tunazaliwa kwa roho na tunapokea asiri ya roho.
Flesh is our lower nature and spirit is our higher nature.
Kwa hiyo maisha ya mwilini ndio yale ambayo ni asili yetu ya zamani.
Lower nature gives you a pleasure and it is not growth.
Na hii asili ya zamani mara zote inakupa inatamani raha za ulimwengu huu, inakupa raha na kujifurahisha katika ulimwengu huu.
The worldly system is always giving what is satisfying your lower nature, not your spiritual nature.
Na mfumo wa ulimwengu huu uliopo sasa mara zote unataka utosheleze ile asili yako ya dhambi, sio hali ya kiroho chako.
Hallelujah.
Hallelujah.
So second thing is the lust of the eyes.
Sasa tamaa ya macho ni nini?
The eyes are the gateway to your mind.
Sasa macho ndio mlango wa kuingilia kwenye akili yako.
So Satan has put seeds.
Sikiliza vizuri. Unyeti wa macho. Hebu fanya hivi macho. Hayo macho unaelewa eh? Kwa nini yako hapa Mungu ayaweka mgongoni? Why did God place eyes here not in the back? Kwa sababu haya ndio mlango wa kwenye ufahamu wako. Yani ukiziba macho umepoteza kila kitu, hata ulimwengu utauona. Kwa hiyo macho ndio mlango wa kuingia kwenye akili yako. Yes.
So Satan has put all kind of scenes around you that will arouse your lower nature, your lower emotions.
Kwa hiyo ibilisi anaweka maovu yote mbele yako ili aamushe ile hali yako ya asiri ya dhambi.
And even when you go to a supermarket, you have the lust of the eyes. You want to buy everything that you see.
Yo man, hata ukienda pale supermarket, pale BP, pale kuna supermarket au Shoprite. Ukifika mule, utasikia unatamani kama ungekuwa na hera, ubebe kila kitu. Nafika hapo unatamani ubebe, ubebe, ubebe. Jamani, si kweli?
That is lust of the eyes.
Hiyo ndio tamaa ya macho.
And in the internet, in the television, everywhere we see scenes that will arouse our emotions. That is the lust of the eyes.
Na hata kwenye television, hata kwenye internet, unaweza ukaviona vitu vilivyomo mule viovu. Kazi yake ni nini? Ni kuamsha tamaa za macho.
And then comes the pride of life.
Halafu sasa inakuja kiburi cha uzima.
And what is pride of life?
Na sasa kiburi cha uzima ni
nini? You want to show others that you are great.
Ni ile hali ya kutaka kuwaonyesha wengine kwamba wewe ni nani.
So you are buying everything to show that I am so rich.
Unakusanya kila kitu ili ujijengee jina, wajue wewe ni nani.
And you are fighting for all the positions because you want to see that you are having some kind of pride.
Unaweza kupambana hata kugombea nafasi ili tu waonyeshe watu wengine kwamba wewe ni mkubwa, ni nani.
These are the three things that world present you before your eyes.
Haya ndio mambo matatu ambao ulimwengu unayaleta mbele yako.
But God never want to be spotted with the traps of this world.
Mungu hataki kabisa wewe utiwe madoa na vitu hivi.
Hallelujah.
Hallelujah.
So there is a I'm skipping many of my passages because we don't have time.
Sasa ninaruka vitu vingi kwa sababu muda umekwisha.
And finally, I want to come to James chapter 4, verse 4.
Na mwisho kabisa sasa nataka nimalize na ule mstari mmoja wa Yakobo 4:4.
Not because my message is over, but we don't have time.
Si kwa sababu jumbe umeisha au somo limeisha somo, lakini ni kwa sababu muda haupo.
James chapter 4, verse 4.
Yakobo 4:4.
You adulteresses.
Enyi wazinzi.
It says, you unfaithful creatures.
Anasema nyinyi wa viumbe visivyo waaminifu.
James is calling the people adulteresses. That means the feminine name for adulterer.
Hapa sikiliza. Yani Biblia inaanza enyi wazinzi. Yakobo hapa haongei na wazinzi wale fulani wanaozini kule. Anawaita watu wote anapoandika, anasema enyi wazinzi.
James is calling the people of the church. In fact, you know, it was a message to the church. You adulterers.
Sasa Yakobo anaandika neno gumu sana, maana waraka huu anautuma kwa kanisa. Sasa anaandika anawaita wale washirika, enyi wazinzi.
When I was reading it, I was thinking, oh, is there a church that all people are adulterers?
Nilipokuwa nasoma ili andiko, nikasema hivi kulikuwa na kanisa ambalo washirika wote ni wazinzi?
No.
Hapana.
I don't think so.
Sidhani kama ilikuwa hivyo.
The meaning in this passage is something different.
Maana katika andiko hili ni tofauti.
Who is an adulterer?
Ni nani mzinzi?
An adulterer is a person who is loving somebody other than her husband.
Mzinzi ni mtu anayempenda mtu mwingine badala ya mume wake.
Am I right?
Ni sawa?
If a woman is loving somebody other than her husband, she is an adulteress.
Kama mwanamke atampenda mtu mwingine zaidi ya mumewe, huyo mwanamke ni mzinzi.
You know what James says here?
Unajua Yakobo anasema nini hapa?
You are married to Jesus Christ.
Ninyi mmeolewa na Yesu Kristo.
If you love somebody other than Jesus, you are an adulteress.
Ukimpenda mtu mwingine nje ya Yesu Kristo, mumekuwa wazinzi wa sharati.
That is the reason why he calls you adulteresses.
Na ndio hii ndio sababu anawaita watu wale wote ninyi wazinzi.